come back to me. Me, baby.
It's another story.
Ibra
and David Lutalo Dahea. Producer Yale, Unambio Nani Penda, Unasasome Ondoka, baby. You told me that you love me, sweetie, baby. Why did you go?
Unambio Nani Penda, Unasasome Ondoka.
Malaya kwanza nipokona, ulikuwa umetoka shambani kulima. Kichwani umebeba ndizi, nikakuswali mrembo vipi ukanijibu huna muda. Malaya pili nilikuona sokoni, ukaniambia kaskazini usiseleweki. Nikakusitu pati mahali pa kuketi, kuzungumuze tunye pia na soda. Hanuliapa kunipenda mileli na mileli, ukasema hata kifo kitu kenge.
Sitakuacha we, itakuwa na we, mileli na mileli. Ona sasa unaondoka, baby, why
Unambio nalipenda, ona sasa umeondoka, baby. You told me that you love me, sweetie, baby, why did you go?
Unambio nalipenda, ona sasa umeondoka, baby.
When you look in my face, you see my love is ready for you. And it wasn't a lie to tell you that I can die for you. Don't choose to go, my lady. Oh, no. When I can love and come here, oh, bongo, I can know umulungula. Don't take it while I love you. What can I do? You, I love you. Nakupenda sana kishenzi. Ulienda wapi my baby?
Nataka urudi na ogopa kuishi mipeke.
Unambio nalipenda, una sasa umeondoka, baby. You told me that you love me, sweetie, baby. Why?
Bona sasa umegondoka, baby. Wangamba tujaga la mukwano na wakati chichondeka, baby.
Rhythm Empire. Bato balo biete karo. Otema nango tiki yango na bandoki. Oyo ngerezo ya kolinga kayo mingi. Metuse bjise tuwela meye. Nalingi nazala pembeni na yo. Kula na bango shwa izala kate. Nasepeli manyero solo laki yango. Osamos kitongo karo.